adii ogta wasaaradda dhaqan arinta maleeshiyaadka wali furtay xarumo hordhan aan furnaado jariyaab wali la soo bay dib u habeen darrada hadda markii qasdeer uu ku qoyanay sida ay ogta wali sheegney rag xisku dhiibi cadawga yaa sheegney ragas has dhiibi mal dayacadoona biidin laahil kariim may ruugana meel oo la ka dhaqaaleeyo wal barashaa sidan awalan may la baray diinta islaamka markii lamaad may la baray maadi markii saddexaad ganacsi ama qofku wala isu falaw ama askari hoob isu falaw qof alla qof ka wala isu doorado xuriidiisa ya baran may ku rajeeyeen nimanka dhalinyarada yar yar oo masqanta sida lama filaanka ilaa ku shiri may leena kooye dadka dadkiin dalka dalkiin walaalnimadii mu dadka intirooga dhamaantii may leena kooye haan kale mad adkaaday meelo banaanka ay ku kooye ama Soomaaliye dhalay mad ka kano in dadku dhigsho waraaban oo dulleysidan kaliya muhiimad iyo nagatin madulleysida sanan nabi idin ilaahil kariim walsiin ku difaaca cadawga etin.